Fresh out from NigeriMix.com.
Love is crazy. It's crazy, man. It's never the same. It's all good though, you know. Ujumbe nimeusoma na salamu nimezipokea,
nami mzima afya nashukuru,
ila hali bado ngumu, lakini bado sijakata tamaa
kwenye juhudi na ndoto zangu ulodai kwa ndogo.
Nimekubali matokeo na naelewa sababu zako za kuniacha, kwa hilo sitokuhukumu. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhihaki we. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua? Oh, mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia.
Umasikini wangu unanipoza, ewala. Nukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nimesahau jina la sikumbuki mie. Ukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nishasahau ta sura ya.
Kira ulaunachia nisidhani katapenda tena. Umenfuruga mama, umenfuruga. Kira ulaunachia nisidhani katapenda tena. Umenfuruga. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhihaki we. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua? Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia.